muddooyinkan dambeeya degmada weejida waliba ququlqulaya dadka xaqubaraka ee dagaalada ku dareera degmada luuq ee gobolka gada haana sheetii oo rafad badan iyo xaka marenga intii oo wadada iyo xaka jareenga si yoon ku badbaadanga dhibaatooyinka meelasey ku jira haana kumid ee dadka xaqubaraka ee dagaalada ku jira degmada luuq iyo haddii oo ku sugnina degmada weejida iyo waliba iyo ku warbiyana waliyaa iyo onbaha ninga waliba nahaydo samafalka iyo ku codsadeena in iyo la caabiya
loo gurni bog olan gal lisaamina mi waana wiil bah bogtaalne labaatiya farberna gabalna afay leeroon anta koyne kaam kana dadku wadan kanay ku lagaa meela walka gagaadeen walnaari oo nuseen koyne ilaahay mahadda ka kaam kana hamineen ka sugno ab tumal yen leeroon adreesa saasato meela saa ku gani bisliya waan anta hob koyne na alhamdulillah nebada ilaahay ni si isku roog adreesa saasato meela saa ku gani kaam kana koyne anta koyne na ilaahay maadda meel anta ku qoytan ii jeega ta dheebayna al saasa gahgaano saasa oo ilaahay oo nee ku dadan gobol ee walba nee gobol fadan
ilaahay marjeen baagna uleysadii loo ku jari yaa ku barakeen isin wal mugu moojidin magaalada dad badan yaa ka barakay hadeeri kaamka buqtu maal dhaagi horno walaha ku deeri dhaagan dembeen walaha ku deeri isin baad ilinka aragaydan may leeray ir wal aragaas alaal ilaalmo ku dhonta dadkan isan araga ay tan madhi hiraabta may qaab jo sanagade nagali ya tiimki oo kaam ka maamula ay talani shoodo isan araga ay tan hiraabta han beegay sidigir si isan araga ay tan simis bi Soomaali isan araga ay tan dadee wal ka gamnu nu bang ubun ilaahay oo dille ida caalamka may ku qosdaane in ma saakantan lug la ku barakeeyay kaamun ku ha ka gaadi in sagaare lamfiiriyo kaam galb waliya ka darisi sa kaam gaadu unu ku sheegaa in Allah ku sheego xaaladii lan ogaad iyo falaana maadada koowaad tan lamaad mana teedan hadii san araga ay tan waliyo ka ogaan ma qaban leelon gaan gam karkaan gam ila mirshiin baagan araga ay tan saatan dhaaf dhiyan ya ya muqal sho eh markan isiin biilina markaa ta seenge unun waliyi samay le raayus taariq diwas in gudubnga seen sheegan taariq diwasaasu dadata kaam kama jeena an kasane oo shalay leh degay jaran dadata hadegay mootadi oo butan adas dirwaalay tan dadan soo aragay tan ka kooyan jaran dadkan bay sin qosaanay sin maamulki degmada ee in cod iyo sid degdeg ah intii hirgelidano mayla raayis yasin qosadan
qosaskun oo yoo hadira ya degmada weejida ya hadu wajahayan xaalada adag ee dhiniga nolol leh wariban iyo codsadaayna in iyo gurmad la la deera